Black Market Records.
Child, na misi waire pungi na igonga kushinda beats baidre roundi ni jazz, mboegze maraine yote kwa jaa kila siku will you guide us chini mandege, shati la coste kakuna pombe, mbona situ kose kwenyua kuku walaku, zote zote siku itisha na kaileta at my doorstep eggs are cheap until you fertilize one snaga filter, I might bring the black and white one neza nita Kenya, jubuda mihu die my rap hapa shores you get two when you buy one
oh yeah,
ngoma ya walevi
oh yeah,
at aina chorus.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah,
ngoma ya walevi.
Oh yeah,
at aina chorus.
Oh yeah, oh yeah,
ini ngoma ya walevi na taina noma, lakini tumezoza kila kona kwa madonga, kudunda mara moja toki yangu shama doba, angusha kitu kisa jugu shodo anabompa, natunda pale booklet abaki umejikopa, tabaki umejichocha ndo furaishe madonga, ushiki that bompa ucheze na yo propa, anguka na yo down chini tunde na yo order, ayaya mago shodo mejileta, amago shodo wanataka tuendeleta, juwa mejua hindo mbugi inatesa, juwa merada tunacheza na yo pesa,
ngoma ya walevi.
Oh yeah,
at aina chorus.
Oh yeah, oh yeah.